Awulezunzuko zenjabulo kowe womnandi sibhekeka omswito 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 awulezunzuko zenjabulo kowe womnandi sibhekeka omswito omswito Kalamans, malungona batishwele nkaba, ngithi ngihlala ngkwethi into ezimnandi, kwela ngitshangenwa nangemali, khaya sidla amakhomane, goga siphakele isicukwane, sidlumbile amakhiwane, buya masimanto ngomane. Sengithumela imali, ngathumela imali yofika, qala kunami lapha ekhaya, haya. Ishaya izule iphinde igudle siyofika masinyane le makhaya haya ngale nkhunta iinkabi zami before ugoga ahlaba inkukhu ekhaya siguqa phansi sibonge uhambo lwami nokungilonda awulezunzuko zenjabulo kowe womnandi sibheke ekhaya omswito omswito Home sweet home, home sweet home.